hariya nam lillum halaqa nam ilma waqati ilm waqa itatin lille cholle lawon birri qabennira dubbi isa caqasa fula kudai lama taluka ilala abinne ufgada dirbu hamturra mana jiren innama wonnin qab iyo halaqom sa irrahi umne
barsiiswa madiyata isa son kasa wonno dagen tano baren nuti yawon walbatutu ufirra kannine war waqaat luft feden nuti aqdibinnean waaq gudiyo jireen kan keen kas uf dur dhaamn feden won waaq lakkifne won duuniya kana won qara tolfen waan nunra hingammadu fokkaatti dubbii tana waaq gudiyo muusaan wonin yedhen an waaq gudiyo akka daddo misri akasasiitin duf an lakkisi waaq dhibi hin qabdu dubbi taanne kitaabku tokka akasi dhergen fula illamaani duub jaranjea wonu qabn kartan ta'en waaqir won qara tolchin nu haa won sun waaq tolchine bareedda duub won sunnen hayyum waaqa irra bayya nu geessiti.